xafladan iyo waliba loon qowday ku dhawaad 420 arday oo dhamaystay qaybo shal gudisan ee caafimaadka walinayo ka aflixna iskuulka Baydhabo Medical Institute BMI oo ana muddo dhigidayna si hadaf shayoon deerana munaasabad iyo waliba qayb galay waalidiin madax ku dareerta Koonfur Galbeed baaxad walbarashada iyo qaybo shal gudisan ee bulshada magaalada Baydhabo si iyo ardaydan dhiirigeliyay onka horeyntii aan ku maday ardayda xaflada lan qobdi iyo gabayaha iyo ka amaaneen maamulka iskuulka meelasee ka jeediyana
magaalada magaashay kiimaa waa muraaki iskuulaha muraaki ki wadan kuwa meel kasto midigtay ku muqay maaki taalimto maaki hormar kuwa muraayidi wadan kuwa meel kasto urad midigta ku muqay BMI mizanki
hooyay dhammaystiranay dhanka sabjacayl badan ee dhool iyo dhalaad dahab ee idayahan dhacayn inay ifka kalgacayl dhaban ku haya mana dhimo anaa ku dhex nool alla saadu dhoortay nafteeda rabbigay dhibka ii ilaali waligaa hamdan ciid waligaa hamdan caayd waligaa hamdan caro calooshii carabkii afkaygan duca kaaga curinaya caadilka ii dhibkuma tuso adaha ifkay keenay adaha adduunka igu barbaashay adaha dhiigaaga jaqay hoos lagu qaboobay hooyo dugsi lagu hirtaay hooyo hareedan kod biisaay hooyo haliyay wiil hareedan kod biisaay hooyo haliyay wiil dhashaay hooyo
I'm telling you some information about this film. I am very delightful to be in front of my classmates, students and my dear teachers seeking I am greeting my audience participants and other guests. Those sacrifice the precious time to listen my effective lecture about the basic issue about society or the backbone of human ethics which is disbelief. So if I go down into the essence of my lecture, as you know, every joy comes from a family which is led by parents to be polite or impolite, and there is an old English which is disbelief. So if I go down into the essence of my lecture,
dini kal waliba sidoo kale meelasee wadalaya ku qiib galyaalka iyo ona ardayda la wadaagena farxadda walina iyo ka baaqayna intii oo sii wadana barashada cilmiga caafimaadka oo muhiim ah nolosha bulshada
markii aan ka qaaday shahaadadii diplomada oo BMM ka san dhamaysidii anoo inta sirna member ku sirna la qaadi Facebook wili may kale oo markaas in munaasabad inga hageyka Facebook wili xusuusiyahay 4 October lama kun tumi isagaalkii imtixaanka final kan aan galay macad kan ofdi ee qaldo markaas macallinka ee sawir gudku wada jarno imtixaanka aan dhamaadi faraxsanno no surugna yelan gibid BMI gal ka dhaxar kor ana markaas isteerka sarayna ku bedelini ee walbarashada iyo murad tacliin gudarna barnaamij shalay waliya xusuusiyay ee lama kun ilaa baatanki ee dhigay munaasabad oo xafladda een macnaheedu soo runa min barkaan lana een ya habada in hum samawka jaamacatan min aljawami'i ya naran ala alami
maasiilaha hambaliyo ee BMI way saaraha marwalba ee tarad fayla ama dad biyad wala ku kordhiyo ee geelka maaragaase dadkan ama wadamada hormari may karagaase nan shot oo guul dareysay ya may buu niidan le science koranaga laakiin deegaanka ma ka arkaa inta badan naysho guuleysiga meeski deegaan in fail gareeyaan
dhisay ku yiin leere ee ardada sidoo qurux badan oo geey kortaan fadhiida xafladda sharafta ee suubsadii may ku dambeeyay maamul iyo walwadeenada BMI on koray ustaad maxamed runti usuna hambali goone waan dirana ee may kala meel ka darafaday ee abdulmalik ido ilaahay khair siiyo may ed ambugaadiyay in bulshada iyo dawladda iska dheehama macna bulshada shacabku ku warqabta ee anoo marka aan gal kale wal ku fiiriyay anoo criticism iyo wal bii ku hayna ee binaadin koob la wal ku sido wasaara maanu qiyaabay ha inni jab wal la kuuma
anti geeg way baan inga tama alam farxad leh farxada asuuna la qiib sadayna arday taana sharafta lahayn oo weerar ka shal duuniyo qalin jibiyeen oo waana ku qalin jibiyeen iskuulka ama macadka BMI waanti geega may buu horta maalo uu seen la qeybsadaana farxadin maantko waad way baska leey ilaahayki oo hane deer si heer kun gabagabada ah oo nageeka xafladin qosoona mahadla maaday baska leey waalidiinta sharafta lahayn oo antuno han dhabar adeegayeen
macadka barashada caafimaadka ee Baydhabo Medical Institute BMI iyo waliba wasoo kumiday maahida hasaarowa boqolaal arday dhammaystay cilmiga caafimaadka si oo qayb ku noqdana badbaadiyalka bulshada.